Girl, I want you to know that you're my everything, my only one. Oh, girl, I want you to know that. Oh, my nyikwa galanyo. Oh yeah. Ekugomana na baby no. Kununiana na baby no. Mambo ya kupigana na baby no. Etini achane na baby no. Sikujua nitapenda hivi akinyaja minakuwa chizi.
Baby turn around, I wanna see your back. Biggie heavy heavy afu tumbo flat. Ukimwaga maji nipo table mat. Play some music ghetto kuna pat.
Look at your back, cause he wanna na chuchu sindano. Oh yeah. Ona mumu kaumba, toto special somutumba. Yendo mama mwenye nyumba, wasompena wamechunda. Sikujua nitapenda hivi akinyaja minakuwa chizi.
Baby turn around, I wanna see your back. Biggie heavy heavy afu tumbo flat. Ukimwaga maji nipo table mat. Play some music ghetto kuna pat.